Sing hallelujah, sing it, sing hallelujah, sing it, yeah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing it, sing hallelujah, sing it, yeah, sing hallelujah.